tutandise na lio abantu 30 okuli ba inspector ba masomero mu district yezenja ulo awamu n'abantu abalala basimbiddwa mu kooti ne basomerwa omusango ogwo kwenyigira mu kubba ebibuuzo ebyabayizi ebyakamalirizo ekyaviirako bano okukwatibwa. Bano nna 30 okuliko omu ali ku ddaala ery'okuba nti yakulira ebyokulondoola amasomero mu disitulikiti, omu mutandisi wa somero mu disitulikiti ye Kassanda, ate abataano bakulira amasomero ag'enjawulo so nga balala 23 basomesa okuva mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Kampala, Wakiso, Mityana, Mukono, Luwero, Kassanda, Masaka awamu ne Mubende. Omusango guno ogubasomeddwa nti baguzza mu kiseera abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu bakolera ebibuuzo byabwe ebya PLE ebyakamalirizo ebyomwaka guno ogwa 2025. Kigambibwa nti bano basala bokisi ezaalimu ebibuuzo olunno ne balyoka bajjamu empapula ne bazikuba ebifaananyi era ne bazisaasaanya ku mikutu emigattabantu egy'enjawulo ekintu ekimenya amateeka ag'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ekya Uganda National Examinations Board UNEB mu bufunze. Kaakati bano 30 basimbiddwa mu kkooti era kitegeerekese nti 8 ku bo baakuzibwa olwaleero mu kkooti okwongera okuwoza era basindikiddwa ku alimanda mu kkomera e Luzira. Kinajjukirwa nti ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Museenene guno omwaka guno waliwo abantu abalala 9 abaasimbibwa mu kkooti y'emu ne balyoka baggulwako omusango mu maaso g'omulamuzi Justice Adams Byarugaba. Era bavunaanibwa omusango ogw'okukusa ku kubba ebibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu. Ku bano 9 kinajjukirwa nti 3 ku bo bakkiriza emisango gino era bagenda kukomezebwawo mu kkooti bagende mu maaso n'okusomerwa ekibonerezo ekibagwana. Ate abalala 6 emisango gino baagyekaana ne batuuka n'okuteekamu okusaba kwabwe okw'okuyimbulwa ku kakalu ka kkooti ng'okusaba kuno nakwo okugenda kuddamu okuwulirwa olwaleero nga 26 November 2025. Okusinziira ku Jennifer Kalule Musamba ayogerera ekitongole kya Uganda National Examinations Board UNEB, singa omuntu yenna gumuka mu vi etteeka lya UNEB epya lirambika nti omuntu oyo ateekeddwa okuwa engassi ya bukadde 20 oba okusibwa wakati w'emyaka 5-10, kyokka era omuntu oyo asobola okukola ebibonerezo byombi okusinziira ku mulamuzi nga bw'aba alabye.